olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
Atonu e whainga tāo na mōli mō wina le mōni o le tūlanga e a fia pe a whaina ai le soifuanga o nisi o tangata. Ona o se whai unga e whaia e se tangata e tōtasi. O se whai unga e whaia e se tangata e māualunga, ma mālosi ma taualoalu na tūlanga. E pei o le peresa tene o le atonu o Amerika. O le teimile nei le tausanga na tēnei. Aso lua se fulu o ke taupa lua se lau, lua afe se fulu malavalu. O tangata Kurds i le tū i mātū o Suria. O le teimile nei le tausanga taluai, olo ola i se tūlanga saonga le mō. E ui i le tele o tausanga o whaia le taua i Suria. Ae ona ole yai ole vaenga aua Amerika na au whaatasi ma vaenga aua Kurds. Na mawhai ai ona puipuia i lātou mai se osofa inga i le ngata mai le Islamic State. Po Turkey, ia po se isi lava vaenga au, po se isi fili mai fafo. Ai ole wha ai unga le perensa tene o Amerika Donald Trump e ave esea mai le vaenga auolo na tunuu mai vaenga ele ele nei le tu i mātu o Suria. Wāwa noa i mele awala o se osofa inga le atunu o Turkey, lea ua lua nei vaa yasa o faya, ma ua to atele tangata sivili ua maa liliwai, ma le to atele ua maa nunu aia o fiai ma le ano ano o le whanau po o tamaiti. Atoa i mele lata i le lua se la wafi o tangata ua sa iri la fitanga i si atunu o. Peitai olo tu mau le talitonunga o le peresitene Donald Trump i le tāla whiangai o lana whaai unga na whaia. I lana saunoanga o ele ele o Suria, ele oni ele ele o Amerika.
Syria doesn't want Turkey to take its land, I can understand that. But what does that have to do with the United States of America if they're fighting over Syria's land? Are we supposed to fight a NATO member in order that Syria, who is not our friend, keeps their land? I don't think so. The thing that's common is that everybody hates ISIS. Now, the PKK, which is a part of the Kurds, as you know, is probably worse at terror and more of a terrorist threat in many ways than ISIS.
Na saunua fo e Donald Trump o Amerika e le o se leo leo fi le mu mo isi atunu ui i le lalolangi.
Supposed to be there for 30 days, we stayed for 10 years. And it's time for us to come home. We're not a policing agent, and it's time for us to come home. But we're working with Turkey. We're working with talking to everybody in the area, whatever we can do to keep it stable or stabilize it as much as possible, knowing that it's possibly never going to be very stable.
Ola fonga nei ele peresetene o Amerika o loo matua whaitiu ina maalosi ele toa tele o sui ile maota whaitu la fono po ole maota o sui. I Amerika e au fi ai masui o leitu a le Peres e tene lava leitu a le Republicans. I se pālota na whaia i se lafo e wha ailo ai le te te eole maota i la fonga le Peres e tene na au wha atasi sui e ioe i le toa tolu se lau lima se fulu ma le whana ioe i le nā o le ono se fulu na te te e. Na sa anoa se tasi o sui staini hoia o le maule nei ua pāsia ma ua tatauona a vatu waise fe au tāua i le peresetene o Amerika Donald Trump i le le tā la whiangai o ana la fonga.
It is critical, Mr. Speaker, that this House, the People's House, make clear to the world that President Trump's reckless actions do not carry the support of the American people. It is critical that we condemn Turkey's incursion as well and do so in a bipartisan way. That is what this legislation will do.
Steny Hoyer. Na sauno fo ile fofonga fitalai o le maota, ele sui o le Democrats, Nancy Pelosi, ele i umisa na fono tangana whaia ma le peresetene i le maule nei, e pei ona pālota i eile toa tolu se lau lima se fulu ma le whao sui, a e te te e nā o le ono se fulu i le whaiti o ina o ana la fonga na whaia ngai i le osofa inga Turkey i Suria. Na sauno Nancy Pelosi, Ele i umi se teimi o salatala noanga ma le peresetene i le mau e whaamuta ina ua whaalia le tō atama i o Donald Trump.
I think that vote, the size of the vote, more than 2-1 of the Republicans voted to oppose what the president did, probably got to the president because he was shaken up by it. And that's why we couldn't continue in the meeting, because he was just not relating to the reality of it.
Le fufunga fetalai o le moto sui America Nancy Pelosi. O se tasi o sui na langolangoina ma losi Donald Trump i le tofi peresetene. O le sui o le Republican Party o Senator Lindsey Graham. Ma na ia fai tui na foi le fai unga le peresetene e to e to e sea mai le vanga aua America mai suria i matu. O na olona popolenga, o lea fai unga o le ato e foi mai ai, ma to e faoa ia ele ele. Ele fa'ana putopotonga terrorisi le Islamic State.
It is our problem, in my view, to abandon the Kurds. They're not safer. Iran is going to move into Syria. They're going to be the biggest beneficiary of a statement like this. ISIS is going to reemerge. It will be on President Trump's watch. If he continues down this way of thinking, then Syria becomes his Iraq and then some. You know, I beg President Obama, listen to your commanders. You're going to unleash hell if you leave Iraq. President Trump's decision is going to be that bad, if not worse, because the worst thing that can happen for us is for ISIS to come back, radicalize people here in the country. That's certainly going to happen if they do reemerge.
Wa ngai atu i Turkey se malanga siasi e le fai lautusi awao, ma le sui peresetene o le fai ngā malo i Amerika. Mō ni te lanoanga ma le peresetene o Turkey, Recep Tayyip Erdogan. Ma ana sa unua le fai lautusi awao le fai ngā malo i Amerika, Mike Pompeo, e tā watele o na te lanoa sao ya Erdogan, ina ia tāo fie i se temi vabe, leo sofa inga ana vanga au mai Turkey,
we need to have this conversation with him directly. President felt it was important that we do this at the most senior levels of the United States government to speak to him face to face. He needs to stop. He needs to stop the incursion into Syria. This is a complicated matter with lots of states at play, lots of non-state actors as well.
Right.
And we're working to try and find a resolution.
Le fai lau tusi awao le fainga malo i America, Mike Pompeo. Ua pāsia fō i le fono le pui pui ngā mālo au whātasi i le United Nations Security Council, se mau o loo wha ailo ai le popolenga i le tūlanga wō o Yaisu Riei Mātū, talua na whaia le whai unga Donald Trump, e tō e sea mai ana vāenga au. O le peresetene o le United Nations Security Council o Jerry Matthews Machila.
So the council expressed deep concern over the risk of the dispersion of terrorists from UN designated groups, including ISIL, and are also very concerned over the risk of a further deterioration of the humanitarian situation in Syria.
Le peresetene o le fono le pui pui ngā mālo au whātasi le United Nations Security Council, Jerry Matthews Machila, o le reporti na whamaupo poina e Biwa Kwan, mō le SBS News.
Toi pia whaafafonga i nisi tala whapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.